Tewe gwange lia Uganda jione yowali kaguta Museveni iti buhaburua alagite minister kula kunsonga zoba presidenti Mire Babalanda kusani saba wadiriza wa government chilo wa Kiwanuka okula kunsonga yokulirira abantu bonna abafiirwa ebyabwe mu lutalo olwa alisi la kwena okulaba ng'ensonga eno ejibwa mu ddiiro abantu abawerera ddala 12,000 okuva mu disitulikiti ez'enjawulo okuli Luwuka Pulezidenti Museveni gy'abadde ng'anoonya akalulu awamu ne disitulikiti y'e Mayuge, Yiganga, Kaliro kw'ossa ne disitulikiti y'e Namutumba kigambibwa nti bafiirwa ebintu byabwe kw'ossa n'abamu okufiirwa ab'enganda zaabwe olw'olutalo olwasenkenya abantu ab'enjawulo era nga luno lwali lukulembeddwamu omuyeekera Alice Lakwena ng'ono yali akulembera akabinja k'abayeekera aka Holy Spirit Movement era nga luno lwamalira ddala akaseera okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 gavumenti ya NRM nga yakakwata obuyinza. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Luwuka Kisa Steven yasoose okuwanjagira Pulezidenti Museveni nti abantu abaakosebwa mu lutalo luno emyaka anakati egiyise beetaaga okuzzibwamu essuubi ate n'okuliyirirwa olw'ebyabwe ebyalugenda. Wanono Pulezidenti Museveni w'asinzidde n'alagira Babalanda awamu n'ekiryo wa Kiwanuka okulaba nga bakola ku nsonga eno eve mu ddiiro abantu bano bafune okuliyirirwa.
Now regarding the Lakwena victims, I want to direct the Minister of the Presidency and to work with the Attorney General sort of this problem of Lakwena victims.
Era Pulezidenti Museveni ayogedde ne ku kitundu ekyeruwuka kino nga bwe yakijjamu mu biseera eby'olutalo kyokka nga kyali kitebenkevu n'akamu naye bwe tuukidde olunaku olwaliro nga gavumenti yeekoleza ekisoboka kyonna okulaba nga emirembe gibeera mu disitulikiti eno.
Because I've been coming to Busoga for a long time, doing work here, fighting here, but also working here. In 1972, I remember bringing guns from Tanzania through Kenya up to, I was taking the guns to Kampala, but I had stopped at Iganga to wait for the night to take the guns into Kampala. I had 12 machine guns and I came with them in the train until the railway station at Iganga, and I got them out because I didn't want to enter Kampala in the morning. At that time Iganga was a very small trading center. There was a new lodge at the end of that small trading town called Iganga. So I put my guns there, showered, had breakfast, locked the room. What is he doing in the room? That's when I realized Rusoga is close to Nyankole.
Era ne mukyala wa Pulezidenti Museveni minister avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga Janet Kataha Museveni amuwerekeddeko mu kunoonya akalulu mu bitundu bino ennaku zonna ziyakamala mu Busoga era asinzidde Luwuka n'ategeeza nti NRM okubanga eyongedde okulaakulanya ebyamasomero kiviiriddeko okubanga ebitundu ebisinga obungi kumpi buli muluka mu ggwanga nga gulimu essomero lya gavumenti okwawukanako n'ebiseera biriwo bagira mbuyinza nga disitulikiti namba ey'ekiruhura eyina essomero limu lyokka wabula nga ku mulembe guno amasomero gabunye wonna.
And so when I know the policy of the NRM government today that not a district but every parish must have a primary school, must have a secondary school, and I looked at the statistics that the chairman was talking about. Luwuka alone has 89 government primary schools. When you compare with what I've said about my constituency in Ntungamo when I first went there for a visit, and what we see in Uganda today, not that every primary now, I mean every parish has a primary school, but that's the policy, and almost every parish now has a primary school in this country.